You might have borrowed for the beat.
Oh, oh, nimeamua kupumzisha moyo wangu. Mana siku nyingi unateseka juu yangu. Kutwa kupele kwa puta na kili yangu. Eti kisa kuridhisha mwili wangu. Ah, acha nikajaribu na kwingine. Sio fungu langu pengine moyo sukuma damu si vingine. Mwili usijezusha na vingine. Kuanza kuparama na mengine moyo sukuma damu si vingine.
Usichanganye na mengine.